Put the picture and enjoy. Acha walete miselewi kichwa nimekiacha nyumbani. Usikini kwa mapembe. Ni vipi kwani woni sambono unaleta utani. Hamadi kibindoni sila yangu mkononi. Nipo kama sipo roho yangu mkononi. Soja niko vitani saikambi atenye nani. Wote tukiwa mbwa mbinguni atakwenda nani. Sote tukiwa wema motoni atachomwa nani. Bado tunapambana tujui atashinda nani. Nilishe bari kiwa kwa Mungu nikaapishwa. Na wakitaka bari hoja niko mezani. Na kala zishachapishwa nigori hii habari mwamala uonekani pia wakala mesafishwa kipicha kwanza kata shingo ama kichwa put the picture and enjoy banani mbaya mwana kiatu chake dawa atufanani akika tautwite majina sawa put the picture and enjoy put the picture and enjoy wote tukiwa mbwae mbinguni atakwenda nani sote tukiwa wema motoni atachomwa nani put the picture and enjoy nilishe bari kikwa kwa Mungu nikaapishwa na wakitaka bari hoja niko mezani na kala zishachapishwa put the picture and enjoy 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 asukipima sogope majibu ila ukizima kazena madripu matunda pia kwa wingi si umeponea chupu chupu tufale jengi mwili labda kazie supu supu kama kutisha na tisha itisha kukukuku divai sharubati vya kiglasi cha kuvaku na sikwe kwele tukaze vingu chunguchu watu tumeze moto vitekwe vizuchuzuchu chap chap kwa mwendo taf taf tirambo chap chap ni nyundo chap chap vikumbo chap cd day chap chap kwa pay put the picture and enjoy kama vipiji katai nasi chap chap to play masase kei akili nywele nasi kai kai kikei they know what I say na posteje watokei kwezi dini kwere nasi rap rap gay watoto mchele mchele wana lay low today put the picture and enjoy kote hoi majerui la ugonjo la promo like super hii ni glue na wafunga midomo put the picture and enjoy 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 put it put the picture and enjoy 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 biashara ni ram cha jabu pesa ni halali biashara aigobu sogope kauli ya dalali sumetumia juani tuka kule kwa kimvuli wamevamia medani hawezi kuipata medali put the picture and enjoy na hizi ligi ndogo hii ligi Bundesliga refa tuitaji matuta warabu wamechafukwa skena mekato mafuta kima stilo garilo kismaku tulijivuta bazoka filter filter ndo polisi walichokuta makops nyota nyota wanabudi kwa tafuta muda ni pesa na pesa pia ni mudinga wa muda pia ni ukuta put the picture and enjoy ni kama Samson si tegu si Delila kona mimba Adamu niko Eden kabla Hawa ajatimba put the picture and enjoy sina upinzani kamshindani napo timba kwenye timba kwa tumbo ni temimba nkiwa mbuga ni tesimba put the picture and enjoy 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 put it put the picture and enjoy 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 put the picture and enjoy